ushwe ngemithi kodwa ungababuza into ongabafokisi sisibuza amabhotela athamuka nebhokisi banika uthanda umona ongababonisi mina nobumnandi esimathe nolimi kodwa kuzeka kwedini uzochitha utywala bethu unezingakithi sophumelela noma sibushwe ngemithi kodwa ungababuza into ongabafokisi sisibuza amabhotela athamuka nebhokisi.
Trade it. Aba phansi bavumile ukuba fanelene tina sobabini masikunye dia chabula chabula masibe happy kwa masibe happy sibe kunye masibe happy kwa masibe happy sibe kunye masibe happy kwa masibe happy sibe kunye masibe happy kwa
Don't be mad.